na na na. A thing called Tam Tam and the girl named Zam Zam.
Yes, na 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 na.
Nimevuka milima na mabonde na bosi japata penzi kama lako we. Yako kwenye meshe nimekutana na wengi tena wenye uwezo kula na kushinda we. Ah, penzi lako tam tam kama asali, penzi lako tam tam. Nikwambie penzi lako tam tam aliyefana penzi lako tam tam.
Nimevuka milima na mabonde na bosi japata penzi kama lako we. Mazima tuise miwomvu na mikanga toko wosane chilavu kuwe. Napo kwenye mesha nimekutana na wenji tena wenye weza kule na kushinda we. My girl you have the love the cham cham. Mbo chambulu lita jam jam. Girl you got the big bam bam. Love you listo tam tam.
Nimevuka milima na mabonde na bosi japata penzi kama lako we. Napo kwenye mesha nimekutana na wenji tena wenye weza kule na kushinda we.
Soge ya kabibu wajue kama mini kuna we. We yeah, yeah, yeah.
Kemi dede kulase kwaga dede kukwekwe fila baka sebuka dede mila tunaja dede mande baka sande dengalis you are bigger than dede dede dengalis you are bigger than dede 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 me want to see you when you dancing to the riddy diddy dip.
Nimevuka milima na mabonde na bosi japata penzi kama lako we. Yako kwenye meshe nimekutana na wengi tena wenye uwezo kula na kushinda we. Ah, penzi lako tam tam kama asali, penzi lako tam tam. Nikwambie penzi lako tam tam aliyefana penzi lako tam tam.
Kila siku na furahi unanifanya nipone mpya na sita kuzoea. Unanipa raza duniani na mimi nakupa penzi la kweli sote tunago.
Basi mpenzi wangu nipe tura, nisikira, nipe tura we. Basi mpenzi wangu nipe utamu, nisikira utamu, nipe matamu we.
Best, best, figa, figa, yoda, wina, wina. Mitasu like a soda with a bulletproof vest. Waste, mpisa, ngani you're the best. In a race, nobody can jest. Me give you the love that you needed. So nice girl, you never regret it. All the haters in the world will hate. We'll show it now, we'll never deny it.
Nimevuka milima na mabonde na bosi japata penzi kama lako we. Yako kwenye meshe nimekutana na wengi tena wenye uwezo kula na kushinda we. Ah, penzi lako tam tam kama asali, penzi lako tam tam. Nikwambie penzi lako tam tam aliyefana penzi lako tam tam.
She has a figure and a face and a big bam bam. Me loving is sweet and the love is tam tam. Spend a little time with my baby sometime. Love this girl to the bone. She never leave me alone. She bought me a doubt and left me of a son. Nikwambie penzi lako tam tam. Me want to see you when you shake you bam bam. Nikwambie penzi lako tam tam. Me want to see you when you shake you bam bam.
Nimevuka milima na mabonde na bosi japata penzi kama lako we. Yako kwenye meshe nimekutana na wengi tena wenye uwezo kula na kushinda we. Ah, penzi lako tam tam kama asali, penzi lako tam tam. Nikwambie penzi lako tam tam aliyefana penzi lako tam tam.
Kila siku na furahi unanifanya nikuone mpya na sita kuzoea. Unanipa raza duniani na mimi nakupa penzi la kweli sote tunakuona.
Jam jam mbo tambulu lita jam jam. Girl you got the big bam bam. Love you a little tam tam.